jalapenos, taquitas, and tacos. Me are so sleepy, I can't go to work tonight.
I know a dude who has a space shuttle. He owes me big time. Maybe space we can get some help.
Space shuttle. Space shuttle. Space shuttle. Space shuttle. Space shuttle. Space shuttle. Space shuttle.
And just told me to freestyle. So I'm going to get some fucking breakdown freestyle right now.
Whoa, whoa. Whoa, whoa, ah. Whoa, 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 whoa,